yewtere sukaɓe mal fu
e ley galleji ɗi goto foof no jogori sukaɓe muɗum le wattu korka so nokkuji yogaji sukaɓeɓe na wajibina horude nokkuji goɗɗi kay ɓe jogitoto ñamude cili tati ñande foof
pendant le mois de ramadan
wattu lewru korka sukaɓe amen minen kay jokki tan ñamude honnoɓe wowiri ni wattu lewru korka sukaɓe amen ɓe gottoto so midijo tigui jamma dum ɓe ñama minen kay min gana defoɓe le galle amen wattu midi e le korka kedde ñamruji ɗi wulnete goto foof foran fay sukaɓeɓe gotto sababu ɓe meeɗa korka banggue goɗɗo ɗum ɓe jafinona kullentereji kewɗi wi dum kay ñamduji korka suka nde wawi jaati wadde hello dow cellal makko docteur Bonkana Mayga na darra saraɓeɓe tottodiral hakkil laji ta fun docteur en ɓe holti wiide eɗen yowi dow kabaru yirwere suka o banggal cellal kay yelaka fe suka mo yewtali duuɓi sappo e ɗiɗi hoora saabi on wattu o teɗo makko no hasidini yirwere sanne fa yewtade duuɓi makko sappo e jettima duuɓi noga ndenno soni hono oɗo suka kay hoori matete sanne e leydi teddefi makko gonɗo nuygal yirwere terɗe makko fayi ɗum waɗan hello e leydi darde makko ɗum saabi mbiɗan ɗum telaji kewɗi goɗɗi fay so suka no jogui duuɓi sappo e ɗiɗi kabaru korka makko no hanni heyɓeɗe kadi ɗum waɗa hello e ley sifa cellal makko dina kay ne wajibina korka soni neɗɗo yo baliki ɗum woni ko holti Ibrahima Ilias Mayga o almami to Tumbutu toon e wimakko hadisa foof walla e ley alqurana darrowo saraɓe wajibinde sukaɓe mabɓe hewrude keɗɗanna Ibrahima Ilias Mayga so surba noon ana hani jomum fuɗɗa yiide tuni tafun so suka gorko ana hani tafun fuɗɗa famude kulentereji ɗi holno baliki en andon korka na serti e juulo neɗɗo fuɗɗan juulude wattu duuɓi jeɗɗi kaso korka noon ɗum windaka fa hewde le alqurana ma don no sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiide saraɓe wajjibina sukaɓe horude ga noon no dinankoɓeɓe na dar saraɓeɓe ɓeydande sukaɓe yakawere so wiɓe ami anniya horude ka patlato fe le ñolama kurɗo ɗum ɗo timminta yewtere meɗen sukaɓe mali hande on jarama e heɗadi o en jii yontere warore
yewtere sukaɓe mali fu wonno